bulijo nalwawoda okukuwasa nali nalwawoda okukuwasa olwalero lero olwalero lero olwalero lero olwalero lero olwalero lunakulwa mbaga terikulanga kulala ebibadde ebiroto bifuse byamuli yaliti abawaddenga batulaba nga tweyagala mulavu ne bagamba nti tukoza yesawa kibatulemu kuba kati tuselebratinga celebrate celebration tugenda kwekuba empeta n'ebyenda bibetokoto bwetokotoko muli omwafuuke wa munne bakimanye mu lwato olwalero lero twayagalize embazi kibweyagasudde kati katulye tukyakale tudugaze n'emmeeza era tusabe twagalane tusi kimu foreva tugenda kwekuba empeta n'ebyenda bibetokoto bwetokotoko buli omwafuuke wa munne bakimanye mu lwatu olwalero.